Katonda w'amaanyi, tukwebaza olw'amakya g'olwaleero. Weebale nnyo kubanga gwe Katonda waffe. Tukwebaza olw'ekigambo kye twawulidde olunaku lwajjo, Mukama Kabaka wa bakabaka Taata. Era tukwebaza olw'ekkanisa yonna, twala ekitiibwa, twala amatendo olw'ekkanisa yonna n'abantu bonna abatuwulirisa mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama osaanidde ekitiibwa, osaanidde amatendo mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Abooluganda, mwebale okuyimirira, mwebale okusaba. Amannya nze Kanya Moses ayogera gye muli. Twagala okutwala ekiseera era twongere okusabira eggwanga lyaffe ng'omusumba waffe bwe yatugambye, nga Katonda bw'atulungamizza okuyita mu musumba waffe. Twagala okusabira Uganda kubanga Uganda mwe tubeera. Kama yeebazibwe. Tetubeera mu nsi ndala, Uganda mwe tubeera. Bwe tugisabira n'ebeera n'emirembe n'etebenkera, bwe tugisabira ebintu ne bitambula bulungi, Katonda n'atuwa abakulembeze abalungi, era ffe abaganyulwamu. Mukama yeebazibwe. Ffe abaganyulwamu. Tujjukire olunyiriri lwe twasheyalingako emabega awo, nga Katonda agamba nti anoonya omuntu omu okuyimirirawo ku lw'eggwanga ddamba. Mukama yeebazibwe. So tusobola okusabira Uganda, Uganda n'ekyuka. Tewali kirema awali Katonda. Kasisa tuba tukitutte mu saala. Mukama yeebazibwe. Tukatuyimirirewo, tusabire abakulembeze, tusabire sizoni eno gye tugenda mu political season. Mukama yeebazibwe. Katonda akuuma abantu baffe, Katonda atuyambe buli kimu kitambule bulungi mu linnya erya Yesu Kristo. Haleluya. Ekigambo twakiwulidde olw'eggulo, nja kutwala akaseera era nange nyongere okwongereza ku musumba kye yayogedde jjo. Naye kakano njagala tusabe. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Mukama kubanga Uganda ogimanyi, wagiteeka ku maapu y'ensi yonna, ate ffe n'otuteeka mu Uganda. Mukama Kabaka wa bakabaka Taata, tukwebaza olw'ensonga eyo. Wano watuteekawo nga bambasadazi b'eggulu. Ayi Katonda Ayinzabyonna, we are not here by mistake. Tetuli mu Uganda lwa butanwa. Ayi mukwano gwaffe Yesu, gwe watusimba wano Uganda. Ayi Katonda Ayinzabyonna, ku lw'omulimu gwo Mukama Kabaka wa bakabaka, ku lw'obulungi bwo ayi mukwano gwaffe Yesu, ne ku lw'obwakabaka ayi Katonda waffe, tukwebaza olw'okutusimba wano Mukama Katonda Ayinzabyonna. Tujja mu maaso go nga Mukama twegayirira ku lwa Uganda, tusaba osaasire. Saasira Uganda ayi Mukama, saasira abakulembeze baffe, saasira abantu bonna ayi Kabaka wa bakabaka. Tukimanyi emirundi egisinga ebintu ng'ebyo ebituukawo, abantu ne betta, abantu ne beekumako emiriro, abantu ne batta abalala, wabeerawo ekibi ekiba kitambula mu nsi. Katonda Ayinzabyonna, tusaba osonyiwe, sonyiwe ensi eno Mukama olw'ebibi byaffe, olw'ebibi bya Uganda. Mukama Katonda Ayinzabyonna, tukimanyi bulungi nti obunabbi bungi nnyo obuli ku Uganda, nti Uganda enetwala revival mu nsi endala. Naye Mukama Kabaka wa bakabaka, tetukikoze bulungi nga bwe twetaaze okukikola, nga bw'oyagala tukikole. Tusaba otusaasire Mukama Kabaka wa bakabaka Taata. Mukama tukkirize ebintu bingi Mukama Katonda waffe ne bibeera mu masekati gaffe, ne tububuzaabuza kino na kiri Mukama Kabaka wa bakabaka Taata, ne tukkirize emize emibi Mukama Katonda waffe, ng'okulya ebisiyaga, ng'ebintu ebirala Mukama Kabaka wa bakabaka, ne tutabyogerako bulungi, ne tutavaayo bulungi kubuvumirira. Tusaba otusaasire Katonda Ayinzabyonna. Mukama nsonyiwa Mukama Kabaka wa bakabaka, nsonyiwa abantu bo Mukama, nsonyiwa abakulembeze ayi mukwano gwaffe ayi Kabaka wa bakabaka Taata, nsonyiwa abakulembeze Taata omulungi mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama Mukama tusabira abakulembeze bonna okuva kuba waggulu paka aba wansi Mukama Taata, tusaba omukono gwo ogw'amaanyi Mukama oyimusa abakulembeze abo, gubakwateko ayi Katonda Ayinzabyonna. Mukama bakukkirize Mukama Katonda Ayinzabyonna, bagondere eddoboozi lyo, bawulire eddoboozi bwe ayi Kabaka wa bakabaka, mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama nsaba ekitiibwa kyo kirabisibwe, amaanyi go galabisibwe mu Uganda Mukama, ng'okyusa Mukama Katonda waffe, ng'okyusa ebintu ayi Kabaka wa bakabaka Taata. Mu Uganda muleme okubeeramu obulyake, mu Uganda muleme okubeeramu obusamize Mukama, abasamize Mukama Kabaka wa bakabaka balokoke mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama abali yake balokoke mukama benenye ayi mukwano gwaffe mulinyeria Yesu Kristo Katonda inza benda mukama ababadde batabakukiriza bakukirije ekitiibwa kyo kirabisibwe mukama mu Uganda amanyi go galabisibwe mu Uganda mukama mulinyeria Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama omukono go gulabisibwe mu Uganda tata in the mighty name of Jesus Christ kabaka wa bakabaka tata Uganda ebiremu enkuba nga tugenda mu political season mukama ebintu bitambule bulungi mukama wabeerewo okukanya ayi Katonda waffe wabeerewo mukama Katonda wange emirembi wabeerewo mukama Katonda wange emirembi wabeerewo bwa Sseruganda mukama Katonda ayinza byonna mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu abantu balimu okwetwalanga abalabe mukama Katonda ayinza byonna ba political opponents balimu okwetwala nga mukama abalabe mukama balimu okuyita mu kalulu mukama Katonda ayinza byonna nga balinga enkomerero etuuse nga kalinga okwokufa n'obulamu ayi mukama mulinyeri ya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama Katonda ayinza byonna enebere just a vote mukama nti there is life after the directions of my master may you make everyone aware of that in Jesus' mighty name Lord Katonda owekisa mukama ekanisa mukama Katonda wange ebere involved mulinyeri ya Yesu sowolawo abantu mukanisa mukama Katonda ayinza byonna obawo obuvumu okuyingira mu positions nga zino positions ez'obukulembeze mukama mukama jjayo abantu mukama wabeerewo obwo w'amaanyi wabeerewo obwo obuvumu mukama Katonda ayinza byonna bewayita mu offices z'obukulembeze taata mukama Katonda ayinza byonna kaakano ke kaseera Uganda ekulemberwe abantu abakutya Uganda ekulemberwe abantu abakwagala Uganda ekulemberwe abantu abakumanyi mukama linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ebifo bino mukama Katonda ayinza byonna ekkanisa y'ebyo ebituulamu mukama nga bwe gwali omulembe ogwasooka nti ba bishops be baakulemberanga ensi Katonda ayinza byonna mukama tusobole okuddayo linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama tusabira Uganda mukama Uganda ebere n'emirembe tuyite emirembe mukama Katonda ayinza byonna yawawadde unrest yonna mukama jjawo mukama Katonda ayinza byonna jjawo unrest eyo mukama orestoring emirembe linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama wabeerewo okukaanya obumu ayi Katonda ayinza byonna Uganda ebeere kituule mukama mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama rebellions ziveewo mu linnya erya Yesu defiances ziveewo kubezo ziveere shotani mukama mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama abantu bakkaanye abantu bakkiriziganye mukama Bible egamba nti all authority comes from you obuyinza bwonna buva gy'oli mukama wabeerewo respect y'abakulembeza abaliwo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omukono gwo ogw'amaanyi mukama gulabisibwe mu Uganda Uganda etoole ekisa ekisa ekigijjawo eri okutugituusaawa mukama kikuddaala eddala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda kabaka wa bakabaka anda mukama ekuli Uganda mukama ekulankulani mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu na zino siti zezatandise mukama kabaka wa bakabaka taata leka bireme kubeera bisikirize just leka zireme kubeera just political naye mukama Katonda ayinza byonna Uganda ekulire ddala mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama kabaka wa bakabaka mu linnya erya Yesu we pray for the leadership of this country we commit it into your hands Lord in heaven we ask you to reign in the leadership of this country, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, Lord in heaven. Change people's hearts, O Lord. Change, oh my God, the hearts of men. The Bible says the heart of a king is in your hand, oh my master in heaven. Lord, the hearts of the people, of the leaders of this nation, may you handle them in the mighty name of Jesus. May you handle their hearts, O King of glory, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. May you, Lord, King of glory, change them. May you, Lord, transform them. May you, Lord, my Father in heaven, may your word enter their lives in the mighty name of Jesus. Let them not remain the same, O King of glory, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. And we pray for Uganda. We pray for protection. Protection over the nation. Protection over all the people, all the citizens, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, Lord. The Bible says, if you do not keep the city, the watchman guard it in vain, O my master in heaven. Lord, we pray in the mighty mighty name of Jesus, you watch over Uganda, watch over other people, watch over your children, oh my master in heaven, in the mighty name of Jesus. Ebintu mukama ebibaddewo ng'omwana w'emakerere yafudde bireme kuddamu kubeerawo mu linnya erya Yesu Kristo eyabadde asaba ayi Katonda ayinza byonna abakuwa bakabaka ne wabeerawo abajja okumutta Katonda ayinza byonna abantu bo bakuume kuuma ekkanisa yi mukama abantu bayikabaka wabakabaka taata ekitiibwa kyo kirabisibwe mu kanisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekkanisa ereme kwetematema mu Uganda mu linnya erya Yesu ereme kubeera mu biwaayi wabeerewo okukkaanya wabeerewo agreement mukama mu linnya erya Yesu Kristo olwono bwenasobola mu linnya erya Yesu okwenfulwesinga eggwanga lyonna mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama abakawa bakabaka taata zimba Uganda mukama kubeere ekyawandikibwa kigamba nti bw'otazimba abazimbi bazimbira bwerere.